up, girl, you can see
that.
Snatches on my team, baby. Najona come and you know, go chana wangu utundu ila vema ngeneleza Aba kala juliza why najuliza kwa nini ivi kwa nini we kwangu mipembe Aba kala juliza why kwa nini we peke yangu mimi Ingawa sina pesa ila nkajitahidi niweze kuridhisha penzi uweze faidi Aba kala juliza why najulizaga kwa nini ivi kwa nini we kwangu mipembe Aba kala juliza why kwa nini we peke yangu mimi
Kondina kindo tolo sitagete